waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali dadka intooda badan dhibaatada xagga guryaha waxay ula macno tahay lacagaha bishii ay ka bixiyaan markay guriga gataan ee loo yaqaano mortgage-ka oo kor u kaca magaalooyinka caasimadaha gobollada iyo qaar dhibaato ay ka haysato inay gurigoodii u horreeyay gataan laakiin qaar kale dhibaatada guryuhu waa mid taas ka qoto dheer dadka qaar ayaan awoodin inay guri kiraystaan ama aan haysan meel ammaana oo ay degaan keith jacobs oo ah professor ka tirsan jaamacadda tasmania ayaa wada baaritaan ku aadan dhibaatooyinka xagga guryaha ee australia ka jira
live in good housing. It seems that only very wealthy people now have the opportunity to buy a home.
dadka qaarkood ma awoodi karaan ama ma kari karaan inay ku noolaadaan guri fiican waxay u muuqataa in dadka qaniga ah oo keliya inay aqal gadan karaan dadka tujaarada ayaa ku noolaan kale guryo kira ah oo fiican marka dadka dakhliga yar ama kuwa ku tiirsan cayrta tusaale ahaan runtii way dhiban yihiin guryaha dowladda ayaa ka mid a sida xalka loogu heli karo dhibaatooyinkaasi waa nidaam dowladdu ku caawiso dadka dakhliga yar oo aan awoodin inay guri ay leeyihiin gataan ama mid kale ee kiraystaan oo dhibaato ka qabsato inay suuqa guryaha gaarka loo leeyihi kiraystaan dadka guryaha dowladda ku jira lacag kiro ah ayaa laga qaadaa laakiin waxaa lagu celceliyaa lacagtaasi inaysan ka badan 25% dakhliga qoyska ama qofka soo gala marka guryaha la bixinayo waxaa mudnaanta koowaad la siiyaa kuwa ugu baahida badan sida dadka naafada ah kuwa rabshada qoyska ka soo carara ama guri aan haysan oo derbi jiifka ah waxaa laga dalbadaa hay-adaha maamula guryaha ee gobolkaaga hase yeeshee keith jacobs wuxuu sheegay in maadaama maalgelin ku filan aan la gelin guryaha ay aad u yar yihiin guryaha dowladda ee dadka dakhliga yar u baahan yihiin
The eligibility for public housing is usually determined by state housing authorities and they make decisions based
inuu qofku xaq u leeyahay guri dawladeed waxaa inta badan go'aamiya hay-adda gobolka u qaabilsan guryaha dawladda waxayna go'aankooda ku saleeyaan hadba heerka baahida qofku inta uu la-eg yahay maadaama ay aad ugu yar yihiin guryaha dawladdu magaalooyinka waaweyn hay-addaas waxaa dhibaato ka haysataa inay helaan guryo ay siiyaan dhammaan dadka u baahan marka waxaa dhacaysa in kuwii aadka u liita oo inta badan ah kuwa da'da iyo naafada iyo kuwa caruurta yaryar leh oo aan shaqayn in markaasi la siiyo guryaha soo baxa waqtigan la jooga waxaa jira 100,000 oo qof oo aan haysan guri iyo 160,000 oo qof oo iyagu sugaya guryo dowladeed dalka oo dhan iyadoo hadba ku xiran gobolka aad degan tahay waqtiga la sugo ayaa kala duwan oo waxay noqon kartaa bilo amaba sannado dadka qaar ayaa caawimaad ka raadsada ururo bulsho qaxootiga iyo dadka bini'aadanimada dalka ku yimaada ayaa waxaa wajaha dhaqaale xumo weyn inta ay ku tiirsan yihiin lacagaha cayrta olivia new oo ka tirsan liverpool migrant resources center oo ah xarun lagu caawiyo dadka soo galootiga ayaa sharaxaysa sida ay u bixiyaan caawimaadaha deg dega ee dadku u baahan yahay macaamiisha aanu caawino waxaa u badan ciraaqiyiin mid ka mida macaamiishaas waxaa u yimid biil ama qarash badan oo ay tahay inay bixiso waxay deganaayeen aqal nooca guryaha kala gadaashooda laga dhiso marka waxay bixinayeen korontada iyo biyaha aqalka weyn ee hore iyo kooda markii la garan waayey sababta korontadu ay saas ugu badnayd marka waxaanu ka caawinay inaanu kala hadalno inay u dacwooto hay-ado kale oo markaasi ugu dambayntii waxay bixisay oo keliya qarashkii qaybta ay guriga ka deganayd oo keliya waxay sheegtay inay sidoo kale door weyn ka ciyaaraan inay dadka ka caawiyaan sida guryaha loo kiraysto waxa ugu fiican ee aanu u samayno waa inaanu ka taageerno macaamiisheenna inay si cad u fahmaan mas-uuliyadooda oo ay guriga ilaaliyaan dhaqaaleeyaanna si mustaqbalka haddii ay guri kiraysanayaan aan loogu adkayn oo ay markaasi taariikh xun aysan u yeelan gobolka Victoriana sanad kasta hay'adda AMIS Australia ayaa caawisay in ka badan 40,000 oo qof oo ay siiso adeegyo binaadnimo sida ay dib u dejin ugu sameyn lahaayeen qaxootiga iyo soo galootiga hadda waddanka soo galay Joseph Yahuna oo ka tirsan AMIS Australia ayaa yaqaan waxa macnaheedu yahay inaa tahay soo galooti cusub oo u baahan hooy wuxuuna ka hadlayaa khibradiisa
originally came from Iraq. I arrived to Australia in 2006 through the humanitarian program supported by UNHCR.
Waxaan anigu ka imid Iraq, waxaan Australia imid 2006 oo laygu keenay barnaamij binaadnimo oo ay hay'adda qaxootiga adduunku taageeraysay. Waxaan joogay dalka dariska ah ee Suuriya oo ka soo baxsaday dagaalkii Iraq. Waxaan aniga iyo qoyskayga nalo ogolaaday inaan Australia soo galno 2006 markaan garoonka diyaaradaha ka soo dagnay waxaan soo dhaweeyay hay'adaha dadka dib u dejinta siiya Joseph iyo qoyskiisa ayaa la degay qaraabo ilaa ay u guureen guri iyaga la siiyay wuxuu sheegay in ay jiraan dhibaatooyin ka taagan in guriyo laga kireysto xaafadaha ku dhow bartamaha magaalooyinka waaweyn
and there is a lack of affordable properties in Victoria most of our cold communities are in newly established areas in the western suburbs we still lucky enough
waxa ka jira Victoria inay san jirin guriyo jaban inta badan bulshooyinka soo galootiga waxay degeen xaafado cusub waxa nasiib ku yeelanay inay jiraan xaafado sida Werribee oo kala iyo xaafadaha u dhow oo akuwa jaban waxaan sidoo kale nasiib ku leenahay inay jiraan xaafadaha sida Broadmeadow iyo waliba xaafadaha ku wareegsan ee waqooyiga oo weli ay goyn karaan macaamiisheenu Keith Jacobs oo ka tirsan jaamacadda Tasmania ayaa sheegay in guryaha dawladdu inta badan ay ka fog yihiin bartamaha magaalooyinka waaweyn inkastoo ay jiraan guryo dawladeed oo ku dhow bartamaha magaalooyinka Sydney iyo Melbourne laakiin intooda badan waxaa laga dhisay biyo dibadda magaalooyinka oo ka fog shaqooyinka iyo fursadaha
Most of the people who want public housing usually want to stay in the neighborhood where they're from and have access to good services.
Inta badan dadka doonaya ama raba guriyo dawladeed badanaa waxay doonayaan inay joogaan oo deganaadaan xaafadaha ay hore u barteen iyo inay helaan adeegyo fiican iyo fursado shaqo. Nasiib darro guriyo badan oo dawladda waxay ku yaalan xaafado fogfog sababtoo ah dawladda waxa u jaban inay ka dhisaan guriyo meelo fogfog. Qaar ka mid ah shacabka Australia waxay ku xisaabtamaan taageerada qoyska iyo saaxiibada laakiin dadka soo galootiga ma haystaan dad ay hore u yaqaaneen waxayna wajahayaan inay la kulmaan keligoodnimo ay kala kulmaan bulshada cusub ee ay soo dhex galeen Joseph Yahuna ayaa sheegay in bulshada taageeradeeda loo baahan yahay oo bulshadii hore ay u deganayd ay dadka cusub ka caawiyaan sida noloshooda cusub ay uga dhigi lahaayeen mid guul ah iyadoo la eegayo sida aan hore loo saadaalin karin suuqa kirada guryaha dalka Keith Jacobs ayaa jeclaan lahaa inuu arko in maal dheeraada lagu bixiyo guryaha dawladda si qof kasta loo siiyo waxa uu xaq u leeyahay isagoo intaa ku daray in guryaha dawladda aan qofka laga saarin sida kuwa goonida loo leeyahay oo kale sidaas daraadeed dadku ay helayaan xasilooni ay danahooda ku raacan karaan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS radio app booqo sbs.com.au/somali